Jehova sewehli, Jehova sewfigi, izulu sephakathi kwethu, sebonake,
sebonake.